nsanyukire ko mwena ku bafide ya hali wange ya kitiibwa bafide ye ya leero olunaku lwera yazaalibwa fiyansi wange mazima akuze olunaku luno njaddukuzanga kibe kirabo eri omwagalwa tedde bibyo naye waliwo ekimbuze ndabyenze sondo kimbunyiza amaduuka ne nnoonya ne ku mbalaza wonna n'abatunzi ne beetamwa nga nnoonya luyimba lwo lwe wayagalanga bambi ne lubula olwaleero nakuba ttembe ge mazaalibwa ga fiyansi wange njagala nnyo leka nkuza olunaku lwe kwe yazaalibwa era bwe lunaatuukanga mutonera ekintu olwaleero nakuba ttembe ge mazaalibwa ga fiyansi wange bambya njagala nnyo leka nkuza olunaku lwe kwe yazaalibwa era bwe lunaatuukanga mutonera ekintu kikyonywa onyumya ebina mpesanyuze ero bafide patosaanira n'osanyuka funa ekikumalamu empewo kuba tugenda kusula mu ndongo jukira omwenge gwa simino gwetwanywanga olwaleero nakuba ttembe ge mazaalibwa ga fiyansi wange bambya njagala nnyo leka nkuza olunaku lwe kwe yazaalibwa era bwe lunaatuukanga mutonera ekintu nsaba tukole embaga omanye nti byondaga bambi nsiima omuntu akwagala omwagala sanyusa nnyo bambi yeddirwe tudda mu pati ndala n'ensonga kimu mbaga yaffe yeeyokka olwaleero nakuba ttembe ge mazaalibwa ga fiyansi wange bambya njagala nnyo leka nkuza olunaku lwe kwe yazaalibwa era bwe lunaatuukanga mutonera ekintu fiyansi wange bambya njagala nnyo leka nkuza olunaku lwe kwe yazaalibwa era bwe lunaatuukanga mutonera ekintu bambya njagala nnyo leka nkuza olunaku lwe kwe yazaalibwa era bwe lunaatuukanga mutonera ekintu bambya njagala nnyo leka nkuza olunaku lwe kwe yazaalibwa era bwe lunaatuukanga
www.mp3ugandanmusic.com